najimsafi.com. Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne, kupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko
Millions of girls on earth. I don't wanna keep on chasing everyone. Only one queen away by my side. Millions of guys on earth. Wanna tell my any chance ya kuku with a wife. But only last king gonna treat you right. Sipoteze muda kujiumiza kumrithisha mekupenda we. Sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri mekupenda we. Olivia,
baby stop. Furutu, furutu, furutu. Baby stop. Furutu, furutu, furutu. Baby stop.
Monday, kutoroshe kwenye kazi. Jumanne, kupeleke kwenye kazi. Wednesday, twende wote kwa wazazi. Wajua kwamba iko wazi. Group of all Thursday, iwe mbele paparazi. Friday, kina waka iko wazi. Jumamosi jambiani tuko zanzi. Jumapili bado tuko ganzi.
Sipoteze muda kujiumiza kumrithisha mekupenda we. Olivia, sipoteze muda pesa kujiongeza uzuri mekupenda we.
Olivia.